Portle nogas hego. Le Isa hentini kalgol ngol do talol yimbe mum be bidum hoko ngol talol firti Isa halani be ko ngol do talol firti o wi awdi ndi din woni dande Allah awdi yanni ndi e do bolole ko din don woni yimbe hettibe be kala Allah ka kono setan ittin hemuen ben don yimbe be ngumani te Allah dandataabe awdi wondi yanni ndi e kaaje din woni yimbe gumbe be hala Allah ka kono ha boyere be tampa be gaccha awdi wondi yanni ndi e giye he ko din don wondi yimbe nanbe be hala ka kono jawdi aduna he beleede aduna taka ha be gaccha dande Allah ne din awdi yanni ndi e leydi moƴƴiri he tendi fudi ko din woni yimbe jabbe be hala Allah ka be kalani hen yimbe hewbe ko hono nanirta non keɓoɗa dande Allah nde nda a yeddat majja nda a jaɓat an ngura ndewa Allah